ngeli mali ndizithengele inkawuzi ngetshintshi ndizithengele ibhaba mise istendi bethetha belarhe kubanda kutshisa ndingava thetha nengali ngoncashi kwa-aba khonemejente ezobanjwe kuyabanda ekapa shara amajita azenzele imali azithengele iqaza alala siphaza singaka asilali basibizo nokata xa sifuna imali nesikhela singatsha basibiza bamhlophe simpatsha isimoko siyaphulapha sibuye siphatha ezidlele ezidumbe ezingaka xa kunohamba umeza apha eklasi singafa ucela ibhekile yakunika amaqamba khulelekasi khe moja wazinelinga umajita atshaya amadolo moto ivula ngejijo umzamo osisitixo waxabula ifihlo noba ubuye ekhanada intombi zekapa ngomlomo zokuvulela ibhili thathela imali zikubize ngokazi ungazi unganeyo ukhazi mamela isiphaza singaka mamela ndikuxelela isimanga isixhosa siyaxaka uxakile xarha ukunxibela uxaka loxama ngaxaka cacisa sisixaka lecabaza ucandula icala kufastela icawa izani soqala ku-r bazogiya ndibafundiswe tuwa basikhulboy cela imali ndizithengele inkawuzi ngetshintshi ndizithengele ibhaba mise istendi bethetha belarhe kubanda kutshisa ndingava thetha nengali ngoncashi kwa-aba khonemejente ezobanjwe kuyabanda ekapa shara amajita azenzele imali azithengele iqaza alala siphaza singaka asilali basibizo nokata xa sifuna imali nesikhela singatsha basibiza bamhlophe simpatsha isimoko siyaphulapha sibuye siphatha ezidlele ezidumbe ezingaka xa kunohamba umeza apha eklasi singafa ucela ibhekile yakunika amaqamba asilali sothetha amacala siyithathile indawo isiphaza siyaphanga le nto eshe yesidudwini sabethela igubu ndiyaphulapha stili ndisalamba umthathile ugugu badlule ngevudu umntakwethu okwenziwa ingudu olutsha lubaleka isikolo abanye abafuna uthobela inqununu le definition yesiphaza nyigukuthi woke ixeshe iplaza siyathanda nekasi mikhasa sukhasa luthando sisidudla neqanda isiphaza likasi ikasi sisiphaza mnganam sowugulela ikasi sohlonipha life hlonipha umncinci nomdala iintsuku zokwanda cela imali ndizithengele inkawuzi ngetshintshi ndizithengele ibhaba mise istendi bethetha belarhe kubanda kutshisa ndingava thetha nengali ngoncashi kwa-aba khonemejente ezobanjwe kuyabanda ekapa shara amajita azenzele imali azithengele iqaza alala siphaza singaka asilali basibizo nokata xa sifuna imali nesikhela singatsha basibiza bamhlophe simpatsha isimoko siyaphulapha sibuye siphatha ezidlele ezidumbe ezingaka xa kunohamba umeza apha eklasi singafa ucela ibhekile yakunika amaqamba.